ɗo yostijo tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
keɗe kabaruji amin fulfulde talatare sappo e jeenayi lewru juillet yolaɗo junno balɗe meɗen moƴƴina battane meɗen umaroyegol kañum joddi ɗo e microji ɗi ko mbayrdirɗen ko mi jaɗoɗo foftare seeɗa tan. en mbiyan sembe kabaruji ɗi anniɓe kollitide amiri en wonɓe ley leydi ndi wattu joni dabareji ana gondi e fiyede ley hen ɓe kokkama dow wattu joni tawi talki no hollitira wiide ɓe kokkama dow ko nayiri banggal deseji koni fana muɗum yalla ƴeyalla nokku ɓe kani wattirde koyɗe mabɓe sakkade e basiji nokku noddirteɗe keñe ba kamɓe kayi boɓe examen gani noddirteɗe bakke ɗi wiyamaɓe darni toon golleji mabɓe. wattu joni en gardanɗo bomo ko ɗo kasen kaalen hono kabaru heeƴo goɓe gondi e daɗɗude faɓe ƴewto yalano ɓe kani sakkirade heyɗere ley nokku Oxfam wiya wattu joni ɓe gatti junggo e jiiba ɓe jaltini jawdi teddudi faɓe paamo ko nayiri banggal ndeemal ley laamu kuccala kañe laamu sego fa jettuɗa ɗe laamu kulikoro ɗi wonno sembe kabaruji ɗumin jogini oɗo kikiɗa nde ɗi bisimilla moɗon e heɗade. ko yata amiri e ujunaji sappo en jetton amiri en deeɗe fa yetto e amiri en gelle mawɗe kañe e gello e pamoroy wiyama kañe garta hokkede kayitaji wattu joni o ko nayiri banggal immadaraji noɓe kani wattirde koyɗe mabɓe yella kamɓe ɗoɓe cakko basi jaleni le nokko laamu koɓe laamu hakkundejo gondi waɗɗiɗo immadaraji ley tattayi ɗi foli leydi meɗen ndi hono wori Ousmane Niali Bouli.
ley nde yambere hoorejo laamu hakkundejo hokki talki desewal amiri en capanɗe jeego nde andeji bamako adadu amiri en gelle ujunaji sappo amiri en guure pamare temere jeego e capanɗe jeego e nayo kañe ko ɓuri amiri en nde andeji ujunaji jetton woni dokketeɓe ɗi talki e wi colonel Assimi Goita hokkugol ɗi talki ɗum ana seeɗo wiide dawla e darja ɓe inde ande en finatawa ɓe darantoɓe jam e deƴƴere e gondal leyweli e wi hoorejo leydi meɗen ndi kananke leydi meɗen ndi miccintini wiide ɓe worɓe dande mu ana mawni sanne no jam e basi timirta ley nokkuji mumɓen omo darta fa hannden ɓe ɓeyda tinnare o darki e maɓɓe du ɓe tinnoɓe paaba gouvernement o dow ƴewtogoji anniji ɗi e wirfitagol laamu o ley nokkuji mabɓe e wi ministre kuminiɗo laamorɗe leydi meɗen ndi Abdoulaye Maiga ɗi talki dokkaɗi ɓe inde ande en ana holla darde mabɓe nde ɓe kani darade yalla sariyaji leydi ndi ana tabbe no hanniri kamɓe wonɓe leyɗe nokkuji.
kanko laami ɗum woni fedde neɗo noddirta cri 2010 o wi wattu joni o sa ƴeewi ɗiɗo anniyaji ana kani jootede sanne saabi de ana hollita wiide kamɓe amiri en wonɓe ley nokkulle ɓe gondi e teddinede keɗɗe mo kanko noddirteɗo professeur Abdoulaye Sall o komo sifi do hen dow faccitago Mamadou Sama Sékou.
ɗum latto sababu yiiɗi wunde golleji ɗi wakkati joni o e hakika nafaka oɗo kabaru o yokku laamu o anditi jaati ko ɓeɗo goni ɗum woni ardiɓe kabaru ni suuji e finatawaji on ɗon nokku hana fiya ɓede ɗum latto sababu ɗum humcande hoore sarewol kabaru ñiɓugol guure gelle e deeɗe gaɗa ngol guila hitande 2006 tottigol ɗum ɓeɗo ardiɓe gelle guure e deeɗe ɗe immaɗe tati banggal heƴaɓe laamu faaba immadaraji golle nokkuji mabɓe dewrintinoɓe banggal basiji ndenno bangi goɗɗo ɗum latto sababu hinnaɗe kabaru muɗum e gollude no hanniri ɗiɗo fandaji tati ɗi hono sifa tottude ɓeɗo heƴaɓe deeɗe guure e gelle gollidoɓe dunge en e ko nandi muɗum
ɗiɗo kabaruji fana mbawi heɓede dow beme ame ande ɗe dow page Facebook kaña compte Twitter studio tamani hollitawede yoga e ƴewtotoɓe hono kayitaji koɓe gondi e wadde toon ɗum woni imugol ngol ɓe noddirta bakkugol wiyama yoga e mabɓe naati e juuɗe micciteɗen wiide ɗum waɗi nokku noddirteɗo keñe ba kanko noddirteɗo Oumar Sanogo jeeyaɗe le fedde neɓe noddirta CPS ko ɗum woni fedde sagon toon hono kamɓe jangguinoɓe wonɓe le nokku ɓe kollitiwide ɓe jaaɓa e hono ko neɗɗo mabɓe o nanga ko ɓe mbi hidu sa ƴeewi ɗiɗo golleji ɓe jokkititto ɗum so ni neɗɗo mabɓe o yoppitaka noon ɓe kollitiri wiide fa keɓen famtare keɗɗe mo komo sifi dow hen do faccitago Fatoumata Mayga.
a wawa nadde le salle o sana tawreɗa carte d'identité won candidat libre goto garɗo retard surveillant o wimo yalla hoto carte d'identité makko woni o wi o darti carte d'identité o faamo tampi mo yitay ɗum surveillant o wi kammade ana andimo mo naata mo waɗa ko joni ko ha kikiɗa so mo wara mo fanga warde carte d'identité makko ko hoorejo mabɓe o yi ɗum ko noddi polosi e garana surveillant ngaji ɗiɗɗi e kañe candidat libre o jaati gonga ko golli ko gasay ka jukkoyeɗe ɗu garɗa min dartan ko e amen min kaɓata e mabɓe min gatta basi
fou.
wattu joni en kala hono kabaru soldat sien leydi kodowar nanggaɓe ley leydi meɗen ndi wattu joni wiyama laamu koɓe ley leydi mel nde ɓe gondi wadde immadaraji kamɓe laamu koɓe leydi to gondi faɓe ƴewto yallano ɓeɗo soldat siɓe kani yoppitirede nangganoɓe ley leydi meɗen ndi le sappo lewru juillet ƴeɓɓe noon ndu wattu joni o wiyama ɓe jottigui ɗon président laamiɗo leydi to gondi moɓe noddita foore yassi mbiyeno immadaraji kani waɗirede dow hen Ousmane Niali Bouli.
ko duwar dartino sappo didi lewru juillet ndu yoppiti gol soldats en modon debbe e jeno nangabe do bamako do e lamu mali o hayfino walda e sarri wiide yo mercenaire en wi kanan ko be leydi ko duwar ndi taw gol do soldats en le ima daraji minisma kanan ko be leydi malindi martinama don kumpa nen no horejo lamu hakunde jo colonel asimi goita holiti wiide ana lanidi haltidede do en dam gondam hakunde mali e ko duwar yalla o tidalana hebene jogala do teddingol gotum ba ko mali don ko abdoulaye djop ministre commune de hajuji mali gon e sal holiti le communiquer goto tiagal ko joddi e bato robert dusey honirado makko mo leydi togo ko wadi altinere de do bamako do le mudun horejo lamu hakunde jo o darti e leydi togo lato kedjal hakunde de gere dile dum wodini yalla tidalla ona hebene jogala dum beeda le o communiquer be denti be gaddi farde makko beedude kanko ministre dusey wiide horejo leydi makko for yasimbe jokkina faabaade lamu hakunde jo o yalla o tidal ana bildo
le on do wattu fu kanko goodluck jonathan kedjaado fedde sedia woni no tida laydi ngori leleedi malindi holitaade o mo donta leleedi meedi ndi jango solando jabi o woro joto yala no golleji laamu hakkunejo wonde yarde yeso le nokko o gubedo bino detta coordination des mouvements de lazawad sema wattu jono be biisa jewti ko honno golleji kaldal e kawral ala zeringal wori leleedi meedi ndi dun tanne koyde sanne dido kabaruji be dokki dum wakande be ngadno botu mabbe ala jabbino do le ngallore mabbe nokko no dirtede kidal wattu jono dum be mbaye do hen ati goddi kasen kedde mo kanko no dirtede el mawlud rabdan yo goto jottino kabaruji fedde semande ko mo sifi do hen do fati tango mamadou samasiku
on regrette l'abandon même de la mise
de metta sene ko tongul hore talkundu yebama denno mere hay falam ko transombe raf mabbe hinnari no haniri kabaru talkundu hono be kinni golleji mabbe hertadi kewdi non dun wuri gila ko kambe lam ko be transombe artike leydi ndi denno yo honni fa hundu yaral yeso ko halumun wawi memede on dilla dun wiide gila octobre 2021 batu fedde CSA fufu wadaka hundende meda ka yede gila singul talkurundu
la premiere fois depuis que on a signé cet accord
wattu jona fedde noddete Oxfam de wi hi faabota leydi mali ni honno nyaame fa haare haani wadirde le nokkobe mi be ngattan jungo en jiba be jaltina ko buri milliardoji didi CFA wattu jona dido imma daraji nayirta bangal demal be ngadan dun le nokkole le leydi meden di mamadou samaseku
ngo hejo fala mudun yu faabade mun cangol horrobe le gede kewde yirwere en go huncana hore buru fufto raison gaji kuchala segu e kulkuru kedanna jawari bore horejo Oxfam
s'agit de travailler de façon
et dum fawi de robe worbe gollo bangal dema keba nafa e demal muy en meden yidi hemde robe ujunere e temede jeego gollo be bangal kosomeji meden gondi e wande promotion soja meden yidi hemde temene jetton robe ciottube nokkuji muy en fa kanyu en du dayan ko kebi e projet o
c'est de retomber du projet
secrétaire général du ministère humanité yirewere kridu yitti sanne ngomijo Oxfam e bima ko hejo go lato sababu hebinde jikke kedanna Daniel Simeo Kelima
a raison du
monde bangale robe gollo be gese weltungol an hani wadede e golle mabbe o be jafinene hemde nokkutum be demato e kanye be keba gollirdi
pour les femmes
andon wiide dubi joy wadete e golle go hejo
Sidio Tamani, de Faba Mouya, gouvernement Lady Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakira mbiye yelo ne le raison ngaji meden di en puddiran nokku no dirte da bafula be be koliti le ngalure mudum fa jotta da le ngalure mahinaande wottu jono sukkar yiti dum yafa le o do nokku fe chakur sukkar be ben wonde sotte ton ujinaaji jeegom e bu temede jeegom sefa nokku le goddu fa yotto ina jeegom e bu temede jetti le o do nokku dan gardam faado masina do wattu jono be bindungu fuddi datul hakkune masina kanye tenengu yaata ko fi fa jottida jafraabe wattu jono ko heewe jamarnde wonde tonde fu sina nata e lanaaji kanye e pinasiji le odo nokku dan gardam fa nokku no dirteda kayi wattu jono wiyama suudu dogotororu wondu nokku no dirteda plateau to kayi to be kebi suudu dogotororu do yimbe le kani jibinde dun rewbe le be mbi hindu do suudu dogotororu uttamle sappo je lewru jeendu dum wadi nokku no dirteda kayi wabbe dido imma daraju yimbe le mabbe wombe jola gombe tonbe dembe kabaruji dum jogi non do kikida hande di anni dum no hollitinde wiide amiri en wombe leedi nan gonde hokkede deseje wattu joni o faabe teddinedo le nokkule de jawtelan be kan wattu de koyde mabbe hono basidi ngori leedi meden di ko examen ngaji bakki di puddi nokku no dirteedo kenye ba wiyama wo hay bobbe ton bakkiji be wattu jono natube e juude nobe kolitiri wiide ka musse ngabe janginobe wombe tonbe kanye fa yotto hay bobbe examen ngaji fu mbi ana kaja be do yimbe la joppe ko yaawi fedde mo datta Oxfam de wi wattan jungo en jiba yaltinan ko buri milliardji di CFA wattu jono e pabo ko nayri bangal demal le region ku chaala kanye fa jottoda sebu e fa jottoda kuli koro di wonon sembe kabaruji dum jogino do kikirande di kabaruji di foro mbaybe dido beme amme ande to so ngabbi o ngadi www topper studio tamani topper orgono noddido odo numero viamo mere mere 37321 fande fande fe no ko nandir ono do e sed yewtere mede de ana wodi wassalam studio tamani dungu nati le gallure bamako de dum wana ko yafi fi dati goddi kase le nokko non yimbe le yohobe le gallure de ka kollitiri mettije mudu en be bi sa jeyi wakkati fu sa jabboli dati di mobilaji ni kanye moto ngaji kanye juppata doma ndiyam wattu yogaji du sa jabbo atan sa borni kadle ma lobbe fa bembeda sabi de so moto do moto gondana so koyde ma da jarta join mobilaji di accata ma no jamande hollitiri wide fa kebe famtare ngare kede ko min e fatumata mayiga min pewni on do hen so bami fa kammo fuddi to buddo bomo ko do min yaarobe koyde be dum wana ko yaafi fi dati ji fa tawan kewi pep ndiyam min baa wonata kadle de min jididu wakkati fu joyno moto ngaji kanye mobilaji di biccam min lope non yaarobe koyde be kollitiri wite
amuna mesena matula
donna moto ngaji be an bitte min ndiyam wajibi min taccitan ndiyam dan na min darti lawol gongo lawol ngol wada fese so kammo tobi e bitte min sin ndiyameji wajibi min joddo e jaaguji an de kammo o so ngonga wana hune yafunde atawan tundi an do lawi di fu
miyina c'est pas facile
wodo tay kammo yo goto tay kita to donno moto ngaji be to do bi wakkati fu joyno mobilaji be bitte e mudde ndiyam be kolliti metti mabbe sanne hono dati din gori so bami fandungu fuddi
jami amana se sirata ambolo
ko so ndungu wari donnude moto yafa do lawidi sab lawidi fu ko boni kadle amen tunnan moto ngaji amen du bona donno mobilaji be jatata ko min e ben yara mawnin kinare tawi lawngol ne fe goto jeyaado ti dallaji ngodu di joni ko sabi miniti rafi fonse ngaji damule budura ngai goto e goto ngodu di du fuccukirama tundi e njari
so ndiyam wicciki e yarobe koyde na joy en moto ngaji be dum wana minen ngadi yo dati di won ko modja non joy en mobilaji be kollitiri wite be bi so bami fa ndungu nati jahule garol dum yafa feli dati di
jibige lawi di fuke wandiyam kasin fulugge wajibi ndiyan dan wiccho do yimbe mobe du nu foto hen so kammu tobi lawol fu wala yimbe ana kani garade nuku goto ndiyam ana hani buitaade do lawol fade amen nadde hen so wana dum bonande mun ana mawni
mulbe kari
farde dido tidalaji hebenede jogala fedde saper pompier de hollitiri jamarne an hani wattane koy mu da kille sanne san yaso bumi fa kamu fuddi micitede wid li cakiti yonternde kasaraji kamu ngadi le gallure bamako de nokku no dirtedo kabala est le commune kalabankoro.